batake Paul dimmo fade e Tesalonik nabe. Didi Tesalonik nabe, simore go. Komin Paul, silowe wondude Timote mbindi odo batake. Amin binda dental gongdin be Tesalonik kabingal e baba men Allah e jomirado Yesu Almasihu ngal. Yo Allah baba o e jomirado Yesu Almasihu mbadan on moƴƴere e deejere. Bandirabe, amin poti yettude Allah e kala saha sababunde mon. Dum ina hani ngati holare mon nana beydi yaha kadi yidde goto e mon fof faade goddo o nana yeni yaha. Ko dum wadi amin parnoro on e dente Allah he sababunde munyal mon e holare mon e dow dendangal lepte e kibe de pawidon de. Dum anno minta ko nyaawore Allah fewnde de mbele odon kandini e laamu mumgu jardaton mettengu. Ngati ene feewi Allah ruttude leptobe on be lepte wondude rukkide en foftere minene mon onon leptetebe so jomirado Yesu ummima dow asaman feñi nyande hen mawo wondu e malaikaaji makko cembulindidi lewlewdu jeengol taaromo o feña ngam fawde kugal e be ganda Allah be dewata kabaru jommen Yesu mojo kugal jogorgal fawede mabbe gal ko halkare ha bada be goddine jomirado o e darja mum e sembe mum. Dum yettoto ko nyande jomirado artoy ngam teddinede hakkunde senibe mum yebede hakkunde gongdinbe dum be fof ononne odon jiya hen sabu on gongdini ko min cettani on ko ngam dum amin torono on e kala saha mbele Allah men o ina wada on handube gurdam dam noddi on dam amin toromo yo timminir sembe makko pandaje mon mocce fof e golle de badirton holare de hono non inde jommen Yesu Almasihu teddine sababune mon ononne teddine don sababune makko yowitade e moccere makko kanko Allah men jomi men o.